waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaaraha ayaa subaxii hore ee maanta ku sugnaa magaalada beet isagoo telefoonka uu subaxii hurdada uga kiciyey alan jones oo radio 2 g b ka tirsan.
He's in Perth. Prime Minister, good morning and thank you for your time.
Good morning, Alan. I'm operating on Eastern time, so I'm wide awake.
Stop pretending, will you? Stop pretending.
Alan Jones ayaa ku bilaabay Ra-iisul Wasaaraha hurdada ayaan ka kiciyey. Wuxuu ku sugan yahay magaalada Perth. Subax wanaagsan, Ra-iisul Wasaare. Waa ku mahadsantahay waqtiga aad nasiisay. Ra-iisul Wasaare Tambul ayaa sheegay subax wanaagsan, Alan. Waxaan ku shaqeynayaa waqtigii Sydney, marka si fiican ayaan u soo jeedaa. Wareysigan kadibna wuxuu gaaray kursiga codadku isku dhow yihiin ee Swan oo hadda liberaalka laga soo doorto. Qudba uu halkaa ka jeediyey ayuu u isticmaalay inuu weeraro siyaasadda miisaaniyadda ee xisbiga Laybarka. Wuxuu sidoo kale ku dooday in haddii Britain ay ka baxda midiga Yurub, in qorshaha dhaqaale ee isbahaysigu uu yahay kan keliya ee wax ka qaban kara wixii cawaaqib ah ee ka dhasha.
It is possible that Britain will vote to leave the EU. That will cause a degree of uncertainty in global markets and the anticipation.
Way dhici kartaa in Britain u codeyso inay ka baxdo midowga Yurub, taasoo sababaysa xasilooni darro ku timaada suuqyada caalamka. Saadaalinta inay ka baxdo keliya midowga Yurub ayaa haddaba xasilooni abuureysa, waxaanana xasuusinaysaa in loo baahan yahay inaanu yeelano hoggaan dhaqaale oo adag, dowlad xasiloon oo leh qorshe dhaqaale oo cad, sababtoo ah waxaa jira waxyaalo badan oo dhaqaalaha caalamka ku dhaca oo aanan waxba ka qaban karin. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten oo isna ku sugan isla magaalada Perth ayaa sheegay in Laybarku soo jeediyeen qorshayaal wax looga qabanaya wixii ka soo baxa haddii Britain ay ka baxdo midowga Yurub.
Labour's plan is regardless of what happens overseas. Our plan is based upon long-term sustainable growth and the creation of real and meaningful jobs.
Qorshaha Laybarku wixii doonaba ha ka dhaceen dalka dibaddiisa wuxuu ku saleysan yahay kobac waqti dheer oo sii socon kara iyo in la abuuro shaqooyin macno leh oo saxa. Cod aruurintii u dambeysay ayaa muujinaysa in Laybarka wax yar uu ka horeeyo isbahaysiga, iyagoo cod aruurintaas uu Laybarku ku helay 51% halka isbahaysigu ay heleen 49%. Tasnijiga isbahaysiga Scott Morrison ayaa bilaabay ololaha xayisiinta ee liberaalka, isagoo ka digay in Laybarka iyo Greenku ay isbahaysanayaan haddii cidna heli weydo aqlabiyadda baarlamaanka.
A Greens Labour indeed independent government is a very real prospect at this election. And there is a choice.
Dowlad ay isku bahaystaan Laybarka Greenka amaba xataa xildhibaano madax bannaan waa wax runtii dhici karta doorashadan. Kala doorasho ayaa dadka u taala. Waa mide inay sii socoto dowlad xasiloon oo isbahaysiya oo leh dhaqaale qaran oo kobac iyo shaqooyin abuureysa, iyo inay doortaan qalalaaso ka imanaya dowlad Laybar, Green iyo xildhibaano madax bannaan ay hagayaan. Mr. Shorten ayaan ku qancin xayisiintaas.
Mr. Morrison's proven that he's an even worse filmmaker than Treasurer, and that takes some beating. I'll make two things very clear. My Treasurer, Chris Bowen, if elected, will spend...
Mr. Morrison wuxuu xaqiijiyay inuu khasnaji ahaan kagaba sii xun yahay dhinaca filimada. Laba wax ayaan caddaynayaa. Waa mide, khasnajigayga Chris Bowen haddii la doorto wuxuu waqtigiisa gelinayaa maaliyadda dalka ee waqtigiisa ku lumin mayo YouTube video-yo liita. Markay noqoto eedaha iyo beenta liberaalkana, way ogyihiin inaanan dowlad wadaaga la dhisanayn xisbiga Greenka. Taasi waanu caddaynay. Waxay liberaalku aaminsan yihiin haddii beenta lagu celceliyo inay run noqonayso. Dhinaca kalena, xisbiga Greenka ayaa difaacay go'aanka ay doorbidida ama waxa preferensiga loo yaqaano u siinayeen xisbiga Christian Democratic oo ay kaga hormariyeen xisbiga liberaalka, iyadoo xisbigaas uu aaminsan yahay in dadka isku jinsiga ee isu taga ay cudur maskaxda qabaan. Greenka New South Wales ayaa baadari Fred Nile ku hormariyey Jeffrey Winters oo liberaalka ka tirsan, ahna nin ka soo jeeda dadka dalka loogu yimid, sidoo kalena ah ragga ragga kale wax ka raadiya. Hogaamiyaha Greenka Richard Natale ayaa sheegay in tani fariin u direyso afti ay isbahaysugu u qaadayaan guurka dadka isku jinsiga ah.
What they're saying is that they don't support a party whose approach to marriage equality is to hold.
Waxay leeyihiin ma taageerayno xisbigii siyaasadiisa sinaanta guurku aysan ahayn in la qabto afti nacayb iyo kala qaybin ku dhisan. Weliba tan ayaa imanaysa kadib masiibadii ka dhacday Mareykanka. Dhinaca kalena, ku xigeenka hogaamiyaha Laybarka Tanya Plibersek ayaa taageertay hadalkii hogaamiyaheeda uu ku sheegay inay dhici karto heshiis lala galo dadka dalka loogu yimid. Mr. Shorten ayaa sheegay in loo baahan yahay in la bilaabo heshiis kadib marka dastuurka lagu aqoonsado dadka dalka loogu yimid. Iyadoo ABC-da la hadlaysa, ayay Ms. Plibersa sheegtay in dastuurka lagu aqoonsado dalka loogu yimid aysan noqon talaabadii u dambeysay ee dib u heshiisiinta.
What Bill said is that constitutional recognition and a treaty are not mutually exclusive, that of course we should take this next step together. We should absolutely.
Waxa Bill uu sheegay ma aha in aqoonsiga dastuurka iyo heshiis midkood ay tahay in la qaato. Dabcan waa inaan talaabada xigta qaadno, waa inaan si xisbiyadu ka midaysan yihiin aan uga shaqeyno sidii dastuurka loogu aqoonsan lahaa dadka dalka loogu yimid. Waa arrin looga baahan yahay dhammaan xildhibaanada inay taageeraan. Laakiin taas macnaheedu ma aha dhammaadka safarka dib u heshiisiinta. Laakiin xirilaaliyaha guud George Brandes ayaa taxadar ka muujiyay hindisahan.
What I think is regrettable is that Mr. Shorten has elevated the degree of difficulty for this proposed referendum.
Waxaan isleeyahay waa wax laga xumaado in Mr. Shorten uu sii adkeeyay hindise afti loogu qaadi lahaa in dadka dalka loogu yimid lagu aqoonsado dastuurka.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.